tunashukuru wasee kwa kujitolea na kwenda kuongea na wananchi huko wasalimishe silaha kulingana na ile maagizo yenye tulipewa na Regional Commissioner kwamba watu wasalimishe silaha wote kabla siku 60 ishe. Na leo tukisimama hapa tuko siku ya 26. So tumebakisha kama siku 20 siku 35 hizo siku 60 ishe.
So this is a very good endeavor and nimeshukuru sana. So kwanza kabisa wacha niwaambie as much as this exercise is going on kutakuwa na wakati ili kila mtu mwenye ajaleta silaha itakuwa ni shida.